Fury. Representing Anto Chimani Depot Zone.
Searching the key.
Toja Nyoka Wala Genocide.
Venom.
Nakugamba mwana gwegwe, nakugamba mwana gwegwe. Zina zina boy paka wansi, DJ Tombo wabuno
uramu wansi.
Sagala tutete twaze kuzika, generation imbo pate ye kacha. Anchakaza atenga wanzi nisa, zina mpola bineno sibia kaka. Kwekwe fasa wabato manyisi na mami gaza, azina dati. Sechindeki,
sechindeki.
Setting the key, Kugambye paka wansi awala jena saidi
bazina date
katebe famire kwe
zeshindeki
shati resi
azina date
bata upune choni
zeshindeki
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 zeshindeki zeshindeki zeshindeki
zeshindeki
zeshindeki
zeshindeki
zeshindeki zeshindeki zeshindeki
presenting every year you have your car.
Zeshindeki.
www.mp3ugandanmusic.com